pembei kushoto kulia na sogeza
na sogeza
ako ziki zaka zaka mwendo sawa maridau mwendo ate ate hisi ya kazi teka macho mboni kaizipa
hisi ya kazi teka macho mboni kaizipa
toto mapaja do salale anavyo fanya misilale waganga michale misile
misile
anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe mani kabembe nyuma kabembe kushoto kulia na sogeza
na sogeza
toli anataka taka mwendo shepu figa nane nane toto swadata yani manana anavyo ni kanda kanda na kujipinda pinda usteme yangu love yangu love
yangu love
yangu love anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe mani kabembe nyuma kabembe kushoto kulia na sogeza
na sogeza
anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe mani kabembe nyuma kabembe kushoto kulia na sogeza
na sogeza
ako zigizaka zaka mwendo sawa maridau mwendo ate ate toli anataka taka mwendo shepu figa nane nane anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe anavyo chuta makapinda na shika na sogeza na bembe mani kabembe nyuma kabembe kushoto kulia na sogeza
na sogeza.